Ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ku ijwi ry'America ikiganiro n'umutegurirwa kandi byizweho nange Veniste nshimiye Imana. Ikiganiro cy'uyu munsi kirimo abana bashaka ababyeyi babo bamaze imyaka 30 batandukanye. Turakira abana bashaka abavandimwe babo abatandukanye amaherere, na n'ubu bakibaza uko ababo bagiye. Murumva abasigaye ari impfubyi, bakabaho gipfubyi batagira amahwemo kandi bari mu miryango. Iki ni ikiganiro agasaro kaburaga kirimo akababaro kavanze no kwiyakira no kwizera kuzabona ituze risusurutse imitima. Agasaro kabonetse.
Shaka agasaro kawe mbuka kabona zero. Shaka agasaro kawe mbuka kabona winchiki nege. Shaka agasaro kawe mbuka kabona. Shaka agasaro kawe mbuka
turakira kabageni Belancile ushaka umuryango wa musaza we Evariste Kalimba. Bari basangiye se ba nyina batandukanye, bakomoka mu karere ka Gicumbi ahahoze ari prefecture ya Byumba. Kalimba yaratuye i Kigali ku Kimihurura. Kabageni Belancile atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba akagari ka Gatunga umudugudu yanjye.
Karimbo yishwe na agisida y'imodoka, icyo gihe yishwe n'imodoka ya gisirikare. Ndibuka ko musaza wanjye ariwe wagiye kumushyingura na papa.
Icyo gihe hari muwuhe mwaka?
Ntabwo mwibuka, urumva n'imbere ya jenoside. Yari afite umugore nawe yapfuye mbere ya jenoside. Nyina w'abo bana turimo gushakisha.
None se bari batuye he?
Bari batuye Kimihurura.
Iyo accident aho yabereye waba uhibuka? Hari abakubwiye aho accident yabereye?
Nibuka, ntabwo accident aho yabereye nibuka, ariko ndibuka umwana mukuru w'imfura witwaga Dusabe w'imfura yabo.
Ariko bakubwiye yuko yakoze accident bitewe n'imodoka ya gisirikare?
Yego.
Icyo gihe na papa wawe bari kumwe?
Oya, bagiye kumushyingura. Urumva batanze itangazo kuri Radio Rwanda bagenda bagiye gushyingura.
Icyo gihe mwebwe mwari mutuye hehe?
Twari dutuye aho Kalimba avuka, nanjye aho mvuka, kuko ubu narashatse nyine nanjye aho nakubwiye umwirondoro wanjye n'aho nashatse i Kigali.
Ariko jye ndashaka aho mwari mutuye igihe Kalimba bari kumutwaga Imana.
Aho ni mu cyaho bari Byumba mu karere, ubu kabaye akarere ka Gicumbi, umurenge wa Rutare, akagari ka Gasharu, umudugudu wa Rwimbogo.
Ariko musaza wawe yaratuye ku Kimihurura yitaba Imana?
Uwo Kalimba nyine yaratuye Kimihurura.
Yarafite umugore n'abana?
Yarafite umugore n'abana. Umugore we yitwaga Saniya Nyirabagwiza, akaba mwene Bizagwira. Bari batuye rero Kimihurura.
N'abana be hari abo wibuka?
Imfura yabo yitwaga Dusabe, yari yarashatse i Rwamagana, hakaba n'undi witwaga Kigingi n'undi witwaga Nyampunga.
Umugabo w'i Rwamagana izina ryo urarizi?
Ntabwo tumuzi. Bose bari bakiri abana.
Na Nyampunga yari akiri umwana?
Bari bakiri abana.
Ese mbwira, wowe muri 94 bari ufite nk'imyaka ingahe?
Mfite imyaka 20.
Kuva wari uzi ubwenge?
Nari nzi ubwenge.
Nta gakuru uzi kuyu Kigingi? Nyampunga nta makuru yuzi?
Yekareka.
Nyina ubabyara Saniya, Nyirampunga nta makuru yuzi?
Saniya yari yarapfuye.
None se Dusabe umbwira ko yari yagiye gushaka i Rwamagana, we yari mukuru bihagije wo gushaka?
yari mukuru ndo ntago muzi ntago mwibuka ni uko yanganaga ubwo nanjye ayo makuru nabwiwe na mukuru wanjye niwe wambwiye ayo makuru ko dusabe yari yarashatse
iyi myaka yose ishize 30 ningahe uyibuka buje mu kiganiro gasaro ka bw'ubuti numufashe gushaka ayo maraso yanjye nubwa mbere ugerageje kubashaka niki cyatuma kukanga kuzamo
kubashaka kuko nigeze gushaka gutanga itangazo muri HCR ariko mburu buryo nyoberwaho baca
muri HCR ariko abajyayo nuko abatekereza yuko abo bantu bashakisha bashobora kuba baraho bahungiye bagiye muri 94 dusabe yari Kibungo nkuko bimbwira ariko Kigingi na mushikiwe boni babari ku Kimihurura ntabwo mbyumva neza sinza aho bari
bari ntabwo ndamukuru hose
aba bana ntabwo umusaza wawe nubwo bwose musangiye so gusa ntabwo yajyaga bazana irutare kubasura nta sura yabo
wibuka yarabazanaga urumva niwe nabazanaga cyangwa wenda ko nandi no mu mashuri si hari n'igihe ntababonaga nari ntabwo nababonaga
kugira ngo dufashe abadufasha kumenya aho abantu bashobora kuba herereye Kalimba Evarisa akora i Kigali atuye i Kigali ku Kimihurura yakoraga iki
ntacyo yari umuntu ushakishakazi yari afite gafatisha
yari umuntu ushakisha yari umuntu usenga agira abasengana nabo yajyaga mu misa ku cyumweru cyangwa ku wa gatandatu
ntabyo
uyu mudamu we nubwo bwose yitabye Imana mbere nawe ya 94 Sania yakomokaga iwabo
aho kwa bizagwira Kimihurura bose bari batuye hafi aho
hanyuma rero uti ndaje nimufashe nshake umuryango wa musaza wanjye muri macya bushaka ni batatu basigaye bashobora ko bakiriho
nibo dukeka baba bariho nako ntabwo tuzi niba bariho nibo dushakisha kuko nibo njyewe nibo nzi
nibuze
dusabe rwose we niwe mfura ya Kalimba niwe tuzi twese na Kigingi na Nyampunga Nyampunga we yitiranwa na sogokuru
ubuse niba Imana bakaba bakiriho bakaba bari aho ngaho Kigali bakaba bari mu ntari yariyo yose u Rwanda rusigaye ruturwa ku mpande zarwo zose bakaba bakumva niki wumva ushaka kubabwira hano muri kino kiganiro agasaro kaburaga
ikintu nababwira nuko bamenya ko umuryango wa Rwitera hari abasigaye rwose baza bakagana umuryango wa Rwitera ko umurage wabo uhari tukababona byadushimisha rwose ko na nyirakuru akiriho
Kabageni Berancila rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ushaka umuryango wa musaza wawe Kalimba Evariste no gukomeza ugategereza wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane
agasaro kaburaga mu mwaka w'1996 Kalisa Kalisiti yatandukanye na mama we na bashiki be babiri bari bageze ikisangani muri Kongo Kinshasa yagarutse mu Rwanda ari kumwe na se n'abavandimwe be bandi babiri imyaka ishize ari 28 nta gakuru ka mama we afite ariko yabwiwe ko bashobora kuba bari mu nkambi ya Kintere muri Kongo Brazzaville Kalisa Kalisiti atuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka akagari ka Kimo umudugudu wa Kabeza
kitaje mu kiganiro cyangwa mufashe gushakisha ibyo wagiye nabuze mama hamwe na bashiki kibanze ugiye kuba muri Kongo rahawe za design bile mu Sangani no kwatandukanye kuri tugaruka mu Mbanda huo wala kumaza mbura jaha mwiko mbura safira Mwajezeyo mwashwa kwa wala mwai mungambi ya kii Bile niko makuri ya njeza mgi Aliko wa shikila njewa waza Ushaka wa abagabu mubatula nyaonga hawa Kukuchajereo sinanje kwenye makuri ya Nanje kwa mnyoyo chuna gata anu Nyabu giwe numu unu Nari mwani mbira numu unu Umu unu chende nde gukiri mu nzi y'ibizano mu Rwanda mpamagara umuntu ari ko mwobara sabire ko da wara kafiti kwaje ko ufashe arafasha ajya muri mpambi ya kintere asanga umukecuru ngo hari azarambira kero kalisa wowe itunguru ko wakira mama wawe n'ubwo za gusangiza saka n'ubwo za mujana aho yaho ze mutu uyiwaje atije n'ibyaho tubwira aho tuzapfa kugereza ntavuga ni nayiteguye ntacyoza mumuzani agiye kumureba rero ngo amuteguze kuza ngo asanga umwambi yagiye kureba babashiki banjye bashatse ngwiyo mu giturage baravuga ati ntago namenya hano yagiye kuko ntago nzamashiki baba ariko ukomeza ubaririza amakuru wabaza ku ijwi rya Amerika wabaza n'ahandi hantu bashaka kugufasha atari igihe uzababona ariko njyewe udabona ntabwo ntabashije kubabona none ubu wanyuma rero nza gutakaza nimero y'uwo mugabo barakafitiye sinakongera kumenya amakuru yabo.
None mama wawe yitwa nde uvuga ko ari mu nkambi ya Kintere?
Yitwa Nyirabikari.
Marigarita Nyirabikari yakomokaga muhe komine mu Rwanda rwa mbere ya 1994
komine Gishamvu. Komine Gishamvu Dogiteri Mukuge na Sterile Mukuge.
Hanyuma bashiki bawe bitwa bande?
Mushiki wanjye umurikira yitwa Ve Chantal, abamuhererezi we yitwa Mutesi Mediatrice.
Abakubwiye ko bashatse hafi iyo nkambi ya Kintere bigeze bakubwiraho umusozi wari wo umujyi wari wo icyo giturage cya Congo Brazzaville hafi ya Kintere bigeze bakubwiraho bashobora kuba baragiye?
Ntabwo yakinge kuko uwo mugabo twavuganaga yambwiye ko nawe amakuru bahije kumenya gusa ngo ko bashatse abagabo atwatazi izina rye by'aho hantu bashatse kuko iyo aza kuba ngarizi nawe yari kujya kumfasha akabashakirayo ariko ngo bamubwiye ko yagiye gusura abo amaze ngo n'iminsi ngo ntabwo azi nawe ngo ni ikihe giturage bashatsemo.
Kalisa Kalisiti, papa wawe mwari kumwe mugeze Kisangani na mama wawe na bashiki wawe, wowe na papa wawe muragaruka, papa wawe yitwa nde?
Papa wawe yitwa Karenzi Be. Yaje kugera gutya nyuma arasaza arapfa arashyingurwa nyina ari mukoje.
Komera nongere ingaruke kuri mama wawe. Wambwiye ko yitwa Margarita Nyirabikari kwa makuru ufitiye igihamya yakwerekaga yuko ari mu nkambi ya Kintere. Abantu iradiyo Ijwi rya Amerika ni radiyo abantu batuye mu nkambi ya Kintere wumva cyane, ku buryo niba mama wawe koko akiri mu nkambi ya Kintere ndahamya yuko ubunguba arimo arakumva kumubona n'ibintu bitazaba turushya. Reka nibwire yuko arimo kumva muri kano kanya ngaho mubwira amakuru mu Rwanda.
Icyo namubwira bari kunyumva, namenye neza yuko mutabuje gutaha ari uko adashaka gutaha nta bana afite kuko twagiye turabana twafite abana batanu. Noneho we mu gutandukana agumana na babiri ariko abo batatu twese twaje mu Rwanda turahari. Mukuru wanjye arahari na mushiki wanjye wundi arahari, bose baraho bameze neza, bose barakuze barabyaye bameze neza nta kibazo. Iyo ni nandi mushiki wacu wo kwa Macho yakundaganaga mu rugo yaraje nawe arahari atuye i Muhanga ameze neza nta kibazo. Bose ni amani mbari kuyumva ndamwinginze rwose yagerageza buryo ki atumenya uko ameze akataha akaza mu rugo tumeze neza pe, kandi turamukunda cyane 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 kandi twese turahari, twese abantu nawe twese turahari rwose. Rero urumva ko anyumva yamfasha akamenya neza rwose wagihumeka ndashimisha.
Ibyo muzabiganira birumvikana ku mubyeyi ufite abakobwa babiri hafi yaho hatuye hafi ya nkambi ya Kintere, akaba ndahamya ko afite abuzukuru nko kuvuga yuko bashatse ajya gusura abuzukuru avuga ati mfite abana n'abuzukuru hano, ariko ku rundi ruhande no mu Rwanda uragira uti na hano ahafite abana n'abuzukuru. Ubwo rero muzahura nzasaba cyane ngerageze kugira ngo bahuze muganire mwumvikane ukuntu mwabigenza mugasurana hanyuma mukaganira nk'umuryango mukagera icyo umugeraho. Hari na bashiki bawe ndavuga Ingabire na Umulisa, nabo niba bakumva gira icyo wabwira basuhuze kubera ko nabo barakumva.
Iyo ndabashaka bose cyane cyane Ingabire Mediatrice ndamukunda, ni mushiki wanjye umurikira umva mu ntege ndamukunda cyane cyane ndamukumbura nkabura uko mbigenza nyine kuko kandi nkumva birambabaje kuko numva ko bariho ntafite amakuru yabo ntabyo ntabiganiraga umubabaro mu mutasi niba uzuba mu mwijwi ryo mboka gihumeka koko kwa hari na Mediatrice mutoya rero nawe ndamukunda cyane mwemuhereza bacu pe twese twishimira kubona nawe kuganira nawe dukundana cyane ndamukumbuye nawe rwose. kimwe n'abashibanye mushyanye n'anga mutoni na bya tabuso bakungu ibaho mu cyitse kanisa ko tatubira ngo gushakira kutatubira amakorogeze buri munsi aho banishuza ariko nyize buri we nuko bashije kumfasha biratambuka wenda niba byumva birabanezeza nabo kandi nzire ko biri ishimire kunyuma
abo bashiki bawe nibo bagushishikarije kuza ku ijwi ry'Amerika
iyo cyo na gatanu maze kubabwira ko nyine ngiye kuza bafashe naho ndi kubabwira ati ko tugiye ko nagiye kuza igeze he cyagenze gutyo rwose telefoni narayitakaje ntariko ndacyashakisha buryo kinabageraho ngo nkamenya uko amakuru yabo kise wakomeje gushakisha ku ijwi ry'Amerika ariko ndetse wahagera mu gasaro kaburaga nawe ukareba yuko bagufasha kumenya ahantu mama tukamubona buri muri buri munsi baba bambaza bigeze he bigeze he bigeze he uyu munsi ndabona nawo ntangiye kuza muri njye kuko intego yari ya mbere kujya mu bitambutse nawe bagira abonye ko duhari ko mama afite abana hano mu Rwanda bahari umushiki wanjye muto narahari umushiki wanjye atarahari urumva ko turahari pe ni byiza rero ko mama abyumva akagira kuraje yo kuba yaduhamagara cyangwa se yadusura
ugize neza guhagararira umuryango wawe uri aho ngaho mu Rwanda kugira ngo ushaka amakuru ya mama wanyu ndetse na ya n'abashiki banyu bari muri Congo Brazzaville abo ngabo rero nibo dushakisha muri kano kanya Kalisa Kalisiti ndagushimiye cyane kuba warategereje wizeye ukaza mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane ndabishimiye
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda iki ni ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa Murisanga tugeze ku nkuru ndende abana babiri basigaye ari impfubyi nyuma ya 94 barirwa na bene wabo i Kigali ariko bakura gipfubyi munyana Yvonne n'umwe muri abo bana nubwo yasigaye iheruheru afite imbaraga n'umutima byo gushaka nyirasenge Clarisse Bamire Yvonne Munyana atuye mu karere ka Musanze mu murenge wa Kimonyi akagari ka Birira umudugudu wa Rurembo arashaka rero bamwe mu bagize umuryango we barimo na nyina wabo Kampire Clarisse
ikintu kinzanye mu kiganiro agasaro kaburaga ni ugushakisha umuryango wanjye naburanye nawo mu gihe cya 94
mwaburaniye he
abo bantu ndimo ndashakisha ntago bavukana na mama yagiye gupfa yaraduhaye amateka yabo bagiye muri Congo bari batuye igikondo ubwo jenoside yabaye nyine baba igikondo mu karere ka Kicukiro
abo ushakisha ni bande rero bambwire
harimo murumuna wa mama wanjye witwa Kamire Kararise na musaza we witwa Haragira Imana Jean Pierre ariko Kampire Kararisa yigeze kwandika urwandiko yo aruha Croix Rouge twari abana batoya hari ahantu twarererwaga mu rugo twarererwagamo urwo iyo baruwa nibo bayakiriye basubiza Croix Rouge bari yari yanditse avuga yuko bamubwira niba hari abana bamukuru we baba bararokotse barasigaye kuko urumva birashoboka yuko wenda yaba yarazi yuko mukuru we yapfuye rero abo ngabo batureraga kubera twari batoya basubije ku Croix Rouge yuko twapfuye kandi duhari
babeshye babizi neza kandi babishaka rwose
yego barabishakaga
bagira ngo babagumane bonyine hari inyungu ubona bari babifitemo
hari inyungu bari babifitemo kuko bashakaga kwikubira imitungo urumva kubera twari batoya twebwe ntitwari buzamenye uko ibintu byari bimeze kuko n'ubundi no kugira ngo basubize gutyo bumvaga ko bagiye kuza bakabambura bya bindi bisi byabo niko gusubiza ko nta basigaye nawe rero ahita afata umwanzuro wo kuguma muri Congo amakuru yatanze muri iyo baruwa yavugaga yuko ari muri Congo Ibukavu yashakanye n'umukongomani afite abana babiri
uwo ni Kampire Clarisse nawe se Haragira Imana Jean Pierre hari amakuru ye waba ufite
yawe ntayo dufite kuko uwabashije kwandika n'uwo nguwo
hari abandi wifuza kumenya makuru yabo umuryango wawe mama wawe yashize akubwiye ko wazagerageza kumenya irengero ryawo
oya nabo ngabo ngabo nibo yatubwiye bonyine abandi bo barapfuye
kuba bakubwira yuko Kabila ashobora kuba ari ibukavu icyo gihe hari mu buhe mwaka bakubwira ko yashatse umunyekongo ko atuye muri ako gace ka Bukavu hari mu buhe mwaka niba wibuka
icyo nibuka cyo nuko ngereranyije ni hagati ya 2004 na 2005
wowe muri 1994 wari ukiri muto cyane
nari ntaravuka njye navutse nyuma yayo ariko nari mfite mukuru wanjye wavutse muri 1994 ari nawe Kamire Kararisa yabaze njye naganze
yitwa nde
mukuru wanjye yitwa Dushimimana Solange ariko yarazwi ku kazina ka Kavatiri
none abo babareze inyungu bari babafitemo bazigezeho cyangwa se ntibyabahiriye
bazigezeho kuko baratwangaje badufashe nabi nyine buri wese acukwe twongeye guhura twarakuze
ariko iyo mitungo bashakaga y'ababyeyi banyu nayo barayifashe
barayifashe nta kintu na kimwe twigeze tubonaho kuko nyuma hagezwa hazaho hagurwa na Bene nyira banki ya Beneri ko nyine birangira uko nguko turatatana njye na mukuru wanjye twongeye guhura turi bakura
hanyuma iyo banki Beneri ni banki nkuru y'igihugu yahaguze nande yahaguze n'umuntu bahagarariye cyangwa se yahaguze nabo babareze bahifuza
nyine byabaye ngombwa ko bimura abaturage bose imitungo yose nyine ubwo abari badufite bose barabyiyandikishaho baratwimura batujyana iburasirazuba mu karere ka Rwamagana kubera twari abana nuko batugejejeyo rero urumva i Kigali nta wundi muntu twari bujye dusanga baradutatanya nyine twari batugejeje i Rwamagana batangira kudufata nabi baratwirukana bakajya badukorera amahohoterwa atandukanye mukuru wanjye we ahita yigendera
none iyo sambu yanyu tukigarukeho kubera ko abana bahohotewe bafite imitungo ntabwo ari cya kiganiro Agasaro Kaburaga kigamije ariko kumva umwana ntumwumve ntumutega amatwi akuganyira ntabwo ari byo ndagira ngo nkumve kandi nabumve ikiganiro Agasaro Kaburaga na mwese mu rudusaro tw'u Rwanda nta urengana utarenganurwa iyo sambu yanyu yari hehe
isambu yari iri Gikondo
yego
ubwo umurenge n'uwa Kigarama uretse ko yitwaga nyine muri Gikondo icyo gihe ubu ni mu murenge wa Kigarama akagari ka Bwerankore umudugudu ntago mwibuka
Bwerankore ndaruzi birumvikana ariko mbwira ntabanga ririmo abo babyeyi babareze bakamenya makuru ya Kampire Clarisse ariko ntibayabagezeho batagira ngo muhure ni bantu ki bapfanaga iki na mama wawe bapfanaga iki na papa wawe ni bande
abo bantu rero ubwo uwo yari umugore wa marume marume icyo gihe yarafunze ubwo twa mama yarapfuye tubona nta handi hantu dufite ho kwerekeza tujya kwa aho ngaho kwa marume ariko marume atari muri urwo rugo turagenda tubanda na mukamarume rero niwe wagurishije aho Beneri yabashije kugura nyine kuko hose ntago Beneri ariyo yahaguze hari ahasigaye atariyo yahaguze abaturage bakajya bagenda bigurishiriza ku giti cyabo yaratujyanye aratubwira ngo dore aho imitungo y'iwanyu amafaranga yabashije kuboneka mu mitungo y'iwanyu dore ngiye kubaguriramo ahantu ikibanza yarakiguze mu by'ukuri ariko ntiyabishyira mu nyandiko ntihagira n'ahantu na hamwe byandikwa bigeze nyuma arangije arahatwambura tubwira yuko atigeze anatumenya ko nta n'imitungo yigeze agurisha aratwihakana nyine tubura ahantu na hamwe twabarizwa turamwihorera byose barabijyana
munyana uri mu Rwanda
yego ndi mu Rwanda
uzi ko icyo gihugu gifite amategeko kigenderaho
yego kirayafite twaragerageje kurega ariko aho tugeze hose tugasanga yatuguze tugezaho rero kubera n'ubwana no kuba tudafite uri butuvuganire tudafite nta n'amafaranga twari dufite turangije turabyihorera
hari umugabo ngaho mu Rwanda ukunda guca impaka cyane cyane yabonye hari abantu barengana kwa perezida wa Repubulika Paul Kagame uwo muntu kwakunda gusura u Rwanda kunahi Musanze yahaje wigeze utekereza kuzagenda ugatera agatoki ukamusaba ijambo ukamubwira uti mubyeyi ndagutakambira ndenganura
nyine impamvu yatumye tutabikurikirana cyane marume yageze harafungurwa afunguwe afungurwa nawe nta mutima wo kudukunda afite noneho watwanga birushijeho arangije mukuru wanjye ashaka kurega arangije aramusarisha amusarishije ku bw'amahirwe y'Imana tubona birakize ubwo rero tubyayitumye kuko yaravugaga ngo nihibeshya akagira undi nihibeshya kongera agashaka guhaguruka agiye kumurega no gupfa azapfa ubwo rero twaravuze tutaho kugira ngo umuntu azire ubutaka yazabaho uko Imana ya uko Imana izabishaka
none se ubu tuvugana uri mu karere ka Musanze ayo mahoro ku mutima wifuje kugira utayakura mu bintu ukayakura mu bantu ubu ngubu tuvugana urayafite numvise mu kanya hari umwana w'umukobwa ukikiye yahumekaga nkamwumva uwo mwana abo bana ubu ngubu ufite uwo mufasha ufite abo bakuremeye ukwizera baguhaye kumva yuko ibintu wamuganiye udagomba kubigwa inyuma ahubwo ubayeho ushobora no kuzagira ibya mirenge uko kwizera wakwibonyemo ukwiyubakamo
nakwiyubatsemo kuko naravuze nticyatumye dusigara hari impamvu twakurikiye inzira yo gusenga twizera Imana iraturera nyine iturera nk'uko yadushyize ku isi kanadusiga turi twenyine tutagira kirengera kuko ukurikije amahohoterwa twagiye dukorerwa ni menshi ntabwo umuntu yabirondora ngo byose abirangize ariko ni menshi kuko twamenye ko ari ihohoterwa twakorerwaga nyuma tumaze gukura
papa wawe witwaga nde
ntabwo muzi ntabwo nigeze menya amazina ye ntabwo muzi nta nubwo nzi irengero rye sinzi niba ariho cyangwa yarapfuye
nta kintu mama wawe yigeze amukubwiraho
nta kintu yigeze ambwira ku bintu nk'ibyo kuko najyaga namumubaza nkabona nawe agize igikomere abyihorera
none munyana niba Kampire akumva muri kano kanya uyu ni wa munota wo gusabana n'uwa ushaka mu gasaro ka Buraga niba akumva muri kano kanya mwandikire yabaruwa y'urukundo mubwire icyakuzinduye niki wifuza kumubwira
icyo nifuza kumubwira Kamire Kararisa niba nyumva icyo nifuza kumubwira nuko abana ba mukuru we Mukamana Beatrice yuko bariho turahari turi babiri njyewe nubwo atanzi ariko ndahari ndiho na mukuru wanjye Kavatiri nawe arahari twese twagize amahirwe turiga turarangiza mukuru wanjye afite akazi k'ubwarimu nanjye nubwo nta kazi mfite ariko nzakabona icy'ingenzi ni uko twakongera tukabonana tukubaka umuryango mbega tukahaguruka nk'intuza nk'umuntu umwe tugafatanya nubwo abandi ntabahari ariko tugafatanya tugakora uruziga kuko uruziga iyo ari uruziga rwuzuye nta muntu ushobora kuza basenye rwa ruziga rukorakoze
urakoze nawe kuba waje mu kiganiro agasaro Kaburaga Yvonne munyana ushaka umuvandimwe Clarisse Bampire ndasaba cyane kugira ngo Imana izabahuze kandi abumva ijwi rya Amerika bazadufasha ni benshi kugira ngo dushobore kumushakisha ngaho rero ndagushimiye kuba waje mu kiganiro agasaro Kaburaga gira amahoro y'Imana
urakoze
agasaro Kaburaga
turacyari mu mwaka w'1990 nine munkambi yarahitwa Japanda Ingara muri Tanzania hari umubyeyi wayivuyemo ari mu gitondo agiye gushaka umuti aho bayahiraga ntiyagarutse nyuma y'imyaka hafi 30 muhungu we Yosefu Usiomana aracyamushaka Usiomana atuye mu karere ka Kirehe umurenge wa Gahara kagari ka Nyagasenyi umudugudu wa Gakurungu
yavuze nka saa 10 za mu gitondo yo gushaka ahantu umuti hanyuma nfungiye kumubona
ubwo hari mu buhe mwaka
igice mu 94
ntabwo mbyumva neza turi mu 94 mama wawe asohotse agiye gutashya ntiyagarutse umwari mu nkambi ibyo bintu byari bisanzwe ko umuntu asohoka mu nkambi ya Tanzania akabura abantu bakamubura
twe twaramubuze
wari uri kumwe n'andi mu muryango wawe wari kumwe na papa wawe na bakuru bawe wanganaga iki icyo gihe wowe
njyewe nari mfite imyaka 27
ko ari mukuru n'icyo wakoze kugira ngo umenye amakuru umenye irengero rya mama wawe
narashakishije hose mu nkambi hose na ngaho mu ishyamba hose ndamubura
none mama wawe hari indwara yarwaraga yari gutuma agenda akibagirwa aho yaturutse akarurongotana
ama yarwaraga hari ibintu bari muhaye gase ibintu bitamaro zera namaze tristi mu rutuki mu Rwanda bitaga ingo n'ibihano yaragiye gushaka umuti wo kugira ngo awe aruki
icyo gihe yagiye gushaka umuti yararwaye none se ko mwaje muzi uko arwaye kuki mwamuretse akagenda wenyine ntimumuherekeze ntihagira umuntu bajyana ngo amube hafi
yarasanzwe n'undi ajya kushaka kagaruka twumvise ko ntaginda ari bundi ariko agiye ntiyagaruka
icyo gihe polisi ya Tanzania yarakoraga cyane nubwo bwa mwari mu nkambi iyo habuze umuntu wavuye mu nkambi yagiye hanze yayo kandi polisi ya Tanzania nayo yabari hafi inkambi hafi aho mwigeze mubwira polisi ya Tanzania hafi aho yuko hari umuntu wagiye utagarutse ko mufite impungenge yuko ubuzima bwe bushobora kuba buri mu kaga
ntabyo twakoze
aho se muri izo nkambi zindi za Rumasi na Benako ndetse n'iya Japanda mwarazizengurutse mushakisha mubwira abantu mwakomokaga hamwe aho ku Rusumo mubabwira ngo tumudufashe
aragiye zinshakisha hose mu nkambi ya Benako mu Suhura hose turanira Japanda hose birahani turamubura
hanyuma igihe kigeze mutaha mu Rwanda
dutaha mu Rwanda kitwara hepsi
mwagarutse mu Rwanda ryari imyaka 27 irashize umubyeyi wawe avuye mu rugo aho mwari mutuye mu nkambi ya Japanda ntiyagaruka ugeze mu Rwanda washubije amaso inyuma cyangwa se n'ubu uvuze uti wa mugani uti uhiriye mu nzu ntaho adapfunda imitwe rekanjye no ku ijwi rya Amerika ndebe yuko nabifashisha
kose mwaturangije aramutse abari rwose twashima Imana cyane kuko twabuze irengero rye
abavandimwe bawe mwari kumwe icyo gihe muri Tanzania muri kumwe aho ngaho mu Rwanda
turi kumwe bose barahari
none mbwira Sibomana wari umusore 94 mama wawe agenda agiye umubona ariko wari utararongora urashaka ntiyarahari urabyara nti wamwereka abuzukuru ndetse nti wamwereka n'umukazana kugira icyo gihe gikomeye mu buzima bwawe utabona umubyeyi wawe wagiye umureba ubahute wabibaye icyo gihe cyose wakibaye hute wabishoboje iki wa izo nzira wazinyuze mu buti z'ubuzima
izo nzira nazibaye mu nyine tutagahinda kuko mama sigize muhamba sigize mushyungura sigize mwana umurambo we ni ukuvuga nyine byambaye gikomeye cyane mu mutima wanjye
hari abana benshi bakurana icyo gikomere babuze ababyeyi amaherere nuko batazi aho bari batarashoboye kubashyingura kugira ngo bashyire umutima mu gitereko nk'abandi bamenye yuko igihe cyageze bagataha birumvikana ko ni intimba ikomeye cyane hano ku ijwi rya Amerika mu gasaro kaburaga icyo tubafasha ni ukubarema agatima no kubafasha kugira ngo dushakire hamwe tugize Imana twagira Imana nitugubuka kenshi ukabona abantu barabonetse imiryango ikongera igasubirana kagira ineza muri yo no kunezerwa. None Somana, niba mama wawe Imana imukomeje akaba akiriho, dusabe cyane akaba kumva muri kano kanya, niki ushaka kumubwira?
Iki namubwira niba nyumva akaba ari mu gihugu cya Tanzania, arimo yaba ari wenda aba mu Tanzania. Iki namubwira nuko rwose yamenya ko nkiriho, nitwa Sibomana Joseph mwene Minani, papa Minani niwe wari umugabo we, ariko yitabye Imana, ariko twebwe abana be turahari. Tumubonye twakwishima rwose tukanezerwa, ndetse twashaka n'ibyangombwa bya Tanzania kujya kumureba aho yaba ari.
Urakoze cyane Sibomana Yosefu kuba ushaka umubyeyi wawe ubije hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Twashimishijwe no kukwakira, ngaho rero ugira amahoro y'Imana.
Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha rwose.
Agasaro Kaburaga.
Turi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994 mu gihe cya Jenoside. Umubyeyi witwaga Mukantabana Chantal yarishwe, asiga abana babiri bakiri bato ariko badahuje se, barirwa na nyirarume Ngarambe Celestine. Uwimana Josiane bita Fifi yari afite imyaka 5 ari hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Murumuna we ukize baraza Ratifa ni washa aka Uwimana tuye mu karere ka Gasabo, murenge wa Jadi, akagari kagateko mu dugudu wa Byimana. Arashakisha ukize baraza Ratifa ni murumuna we.
Ikiganiro maze igihe kinini nyumva, umugabo wanjye ni wabanje kujya cyumva, nanjye ndacyumva, numva ko hari abantu babazi ko abavandimwe babo batakiriho, ariko bagiye kikagera bakabonana. Nuko nanjye mpitamo gushakisha umuvandimwe wanjye twaburanye nkiri mutoya nawe ari mutoya.
Uwo muvandimwe wawe yitwa nde?
Umuvandimwe wanjye yitwa Ukize Baraza Ratifa.
Mwatandukanye mute rero?
Uwo mbyibuka nari muto, umubyeyi wacu ariwe mama yari yapfuye muri Jenoside. Hanyuma turerwa na marume wari musaza we mukuru. Mama wanjye yitwaga Mukantabana Chantal.
Yego.
Hanyuma uwo muvandimwe wanjye ntabwo twari duje papa, kuko njye mama yari yahari yashatse uwo mugabo anjyanye. Papa uwo muvandimwe ndi gushaka yitwaga Ukize Baraza Mustafa. Twaburanye nyuma ya Jenoside, twarerwaga na marume yaje gupfa. Yitwaga Ngarambe Celestine.
Yego.
Icyo gihe twari dutuye i Nyamirambo munsi ya Stade Regional, ubu ngubu basigaye bayita Tere Stadium, munsi y'epfo gatoya aho bita mu Gatare. Hanyuma rero uwo marume yaje kumufata aramujyana muri Arusherina yo kwa Gisimba, kuko twese twari bato babonaga ngo kuturera bibagoye. Ikindi yari kumushaka nyuma y'iminsi mike barambwiye, mwumvise bavuga ngo yarapfuye. Ariko ntabwo bigeze banjyana ngo ndebe, sinigeze mbona n'abantu banadutabara.
Ninde bakubwiye yuko yitabye Imana?
Uwo marume niwe wabimbwiye, ariko urumva nari mfite nk'imyaka 5. Ariko sinigeze mbona abantu badutabara, sinigeze mbona batabaza, ndetse nanjye ntibigeze banjyana. Ikigo cya Ruferina yari arimo kandi ntabwo kiri kure, cyari kiri Nyamirambo naho bita kwa Gisimba.
Kwa Gisimba ndaharuzi, wari warukira umwana, sinakusaba sinakubaza impamvu utagiye kwirebera. Ariko ako kantu wari uvuze uti murumuna wanjye Ratifa bambwiye ko yapfuye, ariko mbona nta bantu baje kutuyagira, ubwo ni ukuvuga ko nta n'ikiriyo kigeze kibaho, nta n'icyo bigeze barangiza?
Nta kintu kigeze kiba.
Orufene kwa Gisimba irazwi. Uyu Celestine Ngarambe yari umukene cyane, uko wabonaga mwabagaho, wabonaga mubaho gikene ku buryo ibyari kuguhaza bitari guhazana murumuna wawe.
Icyo gihe nibwo Jenoside yari kirangira. Urumva mbere yayo byo nta kintu naba nibuka, ariko ibyo najyaga tubwira ko ngo yagakorana n'abazungu mbere ya Jenoside. Ariko nyine bari mu buzima buciriritse. butifashije ariko kandi nanone butabura icyo kurya.
Icyo nshaka kumva ni impamvu bafashe Latifa bakamujyana kwa Gisimba uwo ugasigara kucyo we batakujyanye.
Nanjye ntabwo mbisobanukiwe kandi ubu yarapfuye.
Reka tugerageze kubyumva kubera ko bizaba ngombwa ko tureba kuri liste y'abana bari kwa Gisimba muri iyo myaka kugira ngo kwa Gisimba n'urufurina yiyubashye yafashije abishoboye gufasha kandi abarere barera neza, ibitabo birahari ku buryo ntawe baheza kumenya umwana wahanyuze n'uwa barahanyuze akajyanwa mu kindi kigo cyangwa akajya i Burayi ku mpamvu izi n'izi. Ibyo ngibyo bishobora gusobanuka neza, ni ikigo gisobanutse kandi abakiriwemo bose n'abatarakirerwemo ariko bakibonye imirimo cyakoze barakirata. Ibyo rero tuzabikoresha kugira ngo tumenye niba koko uwo mwana Latifa yarahanyuze atanzwe na Celestine Ngarambe wari nyirarume. Uwo mwana tumenye niba koko yaritabye Imana ari muri icyo kigo, niba yarashyinguwe bazabitubwira kubera ko abantu bose bahanyuze barazwi. Nta kabuza tuzabimenya niba kiriho, nabyo kandi tuzabimenya ahari tuzahamenya. Yaba ari i Burayi aho yaba ari hose, dusabe cyane gusa kugira ngo abe akiriho. Ariko nagira ngo ubaze, ufite imyaka itanu mu gihe bakubwiye ko Latifa murumuna wawe atakiriho, ukuze wibaza aho yagiye, wibaza niba ariho cyangwa atakiriho, uko wagenda gukura wigeze ugerageza gukomeza gushakisha cyangwa se n'ubuvuzi uti reka njye mu kiganiro Agasaro ka Buraga mbishyire hanze nivure nongere ntangire inzira yo gushaka murumuna wanjye?
Uko nakuze mu buryo bugoranye, mu bikomere no mu ntambara nyinshi zikomeye, uburyo bitigeze biha umutima wanjye gutuza ngo nanatekereze kure. Ubwenge bwanjye bwari bukiraho, ariko mu minsi yashize nagiye nkunda kumurota cyane mbona tubonana. Noneho nsubiza ubwenge inyuma ndibuka ngariko iyo umuntu apfuye kuko nari muri iyo myaka kuki batanjyanye nibura ngo musezere. Ese ko nta bantu nabonye badutabaye, ese kubera iki ngendo tubonana? Kandi none ikindi kibintera ni uko nyuma y'icyo gihe yahise atangira guhambura amabaro. Yahise atangira guhambura amabaro y'imyenda,
atangira gucuruza.
Atangira gucuruza guhambura amabaro y'imyenda ya cago.
Ubona ubuzima burahindutse?
Mbona ubuzima burahindutse. Urumva nibwo natekereje muri iyi minsi ndavuga ngo ariko se yari gupfa niba atabaze nanikiriyo ngewe, kuko nakomeje kurerwa mu buzima bubabaje bw'amayoberane. Nanjye nari ndimo nshakisha no kwa papa kuko ngene naravutse mu buryo bw'ubunyendaro. Umutima wanjye wari ubabaye cyane, nuko nafatwaga nuko narerwaga byari ibintu bigoye. Kugira ngo ntekereze nakundaga no guhora ndwaye, byari bigoye cyane.
Komera. Ndakumva.
Ubu nibura aho namariye gushaka niho nongeye kwiyumvamo ubumuntu. Numva ko wenda ubundi ntabwo najyaga niyumvamo nkaho ntari umuntu, nta buzima nigeze ngira.
Uwo mutware wawe muraganira akakumva, akagushyigikira, akakurema, akakubaka, akaguhoza, ukumva nawe utangiye kugira amahoro ku mutima?
No kubona abana Imana yampaye umugisha wo kugira urubyaro. Mfite abana batatu.
Amen.
Nibura nanjye numva ko Imana hari icyo yakoze nkiyumva mu bumuntu, kuko muri uko kurerwa kwanjye nyine bageze ubwo banyita intumbi, kuko nahoraga ndwaye bintu byinshi. Urumva nitakariza icyizere. Ubu nibwo ntangiye kwiyumvamo icyizere, noneho nkagenda natekereza kure.
Icyo cyizere wibonyemo ni cyiza kubera ko cyashushe nk'imirasire k'imirasire yidukwiye kubona no kumva no kubasha gusubiza amaso inyuma ugatekereza nk'umuntu mukuru kandi wari umwana icyo gihe. Ni ibintu byerekana yuko watangiye kwiyakira, kuba warashoboye gutangira kwibaza impamvu nta kiriyo cyabaye, kandi wari ufite imyaka itanu gusa ukibaza impamvu nta bantu wabonye baza kuvuga bati nimukomere mwagize ibyago twabimenye. Ukabona iminsi yagenwe iyo kurangiza ikiriyo irarangiye ariko nta ukomye ukabona ntago bakubwiye bati ngwino tukwerekaho murumuna wawe ari kugira ngo baguhe n'akarabu hashyire uvuga uti muvandimwe. Ibyo byose tekereza n'ibintu wagombye gutekereza uri mukuru, ariko kubona bigusubiza icyo gihe cy'uri umwana ukabibona nabyo ni ikintu cyiza kandi uri mu nzira yo gukira. Ndasaba cyane kugira ngo ubushakashatsi tugiye gutangira bwimbitse tuzafashwa cyane kubera ko n'abantu bakunda kudufasha hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga ufite nawe kwa Gisimba abayiyoboye turakorana tura babaza bakaduha amakuru dukeneye bazayampa rero uko nzayabasaba kandi ayo bazampa niyo nzakugezaho tuzashakisha kugeza igihe tuzamenya amakuru y'irengero rya Latifa ukize baraza ni murumuna wawe Josiane. Wewe bakwita Fifi, witwa Uwimana. Ndagushimiye cyane kwa wafashe kano kanya no kugira imbaraga zo kugira ngo uzane mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Nabyo ni bimwe nimwe mu nzira yo guturukwa, nimwe mu nzira yo gukira, kuvuga uwawe ukamvuga ukwari, ukamvuga ibigwi, ukamvuga ubuzima, nabyo bituma umuntu akira ku mutima. Nyemerera ngushimire ko waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga.
Nange reka mbashimire cyane no kuri Imana ibahe umugisha ukuntu mwakirana abantu n'urukundo, mukabatega amatwi, mukabasubiza neza. No kuri Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi izabaye n'ijuru.
Urakoze cyane, nawe tuzarisangire.
Amen.
Turacyari mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994 i Nyarusange mu Ruhango. Umwana w'umukobwa witwa Mukamana Saidati yahungiye muri Kongo Kinshasa na n'ubu ntaragaruka. Musaza we Ismael Sekanabu aramushaka cyo mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kigali, akagari ka Kigali, umudugudu wa Rubuye.
Nabuze mushiki wanjye dukurikirana muri 94.
Yego.
Natekereza ko aba Congo Brazzaville cyangwa ba Congo Kinshasa.
None se niki kikumvisha ko ari muri Congo Kinshasa cyangwa se Congo Brazzaville? Hari amakuru asobanutse mufiteho?
Yego, hari n'abantu baba Congo Brazzaville twari duturanye neza bambwiye ko bamwe bamubonye Kongo Kinshasa, abandi bamubona Kongo Brazzaville. Aho hantu hombi rero habura n'umwe umpa amakuru y'aka kanya, ariko niho bamuheruka.
None se Ismael, muri 94 mwari mutuye?
Twari dutuye mu Ruhango, ahantu hitwa Inyarusange.
Inyarusange ni hehe? Ruhango ko yari nini? Inyarusange ni hepfo y'iki? Ni ruguru y'iki? Ni hafi ya traffic police? Ni hehe Inyarusange ni hehe?
Twatambikaga kuri transporo. Ukagera, twari duturanye n'umugabo witwa Kamanayo n'umugabo witwa Gerefie, ni ku isoko ry'amatungo. Neza, twahonze twari dutuye ku isoko ry'amatungo, ahantu bacuruzaga inkoko n'ihene. Hari munsi ya superfecture ya Ruhango. Iryo soko ni ku Migunguzi. Iryo soko rigizwe n'Imigunguzi. Ahabanza habaga ari ihene n'intama, ahakurikiye hakaba ibintu bya takataka. Ahegereye neza iwacu mu rugo hacururizwaga inkoko n'amagi.
Iwanyu mwari mutuye haruguru y'umuhanda cyangwa munsi y'umuhanda?
Haruguru y'umuhanda. Neza, kuko n'abantu bakwepaga imisoro y'amatungo yahishaga nko mu rugo. Wazanaga inkoko n'ihene, hari ukuntu bahitaga bagusoresha utarayabona, babaga bahitaga baza mu rugo. Neza, ni ukuvuga ngo neza uri no mu rugo, umuntu ari kuri aba bagugura inkoko yarasakuza gukabyumva ari mu rugo.
None uyu mushiki wa ushakisha yitwa nde?
Yitwa Saidati.
Irindi zina rye?
Mukamana Saidati.
Muri 94 yari umukobwa, yari umugore, hari umwana yari afite?
Yari umukobwa. Yarumukobwa. Yarafite yarakiri umukobwa.
Yarafite nk'imyaka ingahe?
Yavutse muri 77. Gurumba yarafite imyaka 17.
Umuntu wibuka hariya mu Ruhango wari ukomeye, wari uzwi n'ubuzwi, wambwira yenda ukavuga uti hari wari uhari witwa Harufani, hari wari uhari witwa Kanaka, uhazi ni nde wavuga uti twari duturanye twe twegeranye?
Umuntu twari twegeranye ni Gerefiye. Gerefiye n'undi yakoraga ku rukiko ari umugerefiye, na n'ubu arahari. We yamwibuka.
Yamwibuka.
Yamwibuka pe.
None ninde waduhaye?
Mama witwa Mama Shusho.
Mama Shusho.
Yego, nawe yamwibuka. Nawe arahari kandi na n'ubu. Hakaba abana ba Cumbe bose arabazi, barahari bose. Nubwo Cumbe yapfuye.
Yego.
Rero ngo bamubwiraga ko papa yapfuye, ngo mama akarongorwa, ariko bose barahari ababyeyi banjye.
Bari bamuhaye amakuru atariyo.
Bari bamuhaye amakuru atariyo. Muri ibyo bihe nyine urumva mama yitwaga Umututsi, papa yitwa Umuhutu. Bakamubwira rero ko papa yishwe n'Inkotanyi, bagahita arongorwa n'Abatutsi bene wabo. Ariko ni amakuru atariyo bamuhaye.
Mbese ubundi wakubwiye amakuru yuko Saida atashobora kuba ari Congo Brazzaville? We yakubwiraga yafite igihamya ya haraho yamubonye agataha wakamusiga akavuga ati musize inyuma, ndazi neza aho ari.
N'ubu tuvugana hari aba ba Congo Brazzaville twari duturanye batabashije guhunguka. Niwo umuntu yampaye nimero ye yabo, rwose ndabavugisha, turaziranye, baranzi nanjye ndabazi. Bambwira ko bamubonye Congo Brazzaville ahantu habaga Abanyarwanda, ariko we ngo agaruka Kinshasa kureba umugabo yari yarashatse. Naho bamuheruka. Undi nawe nanone wahungutse wambwiye ko yamubonye Congo Kinshasa, yarapfuye, yarahungutse, ariko aduhaye umakuru ahita yitaba Imana ataduhaye neza ngo yabaga hanaha naha tuhamenye.
Nicyo nari ngiye kukubaza, icyari kuba cyiza ni ukumenya aho komine yari arimo muri aho ngaho Kinshasa. Hari amakomine menshi, ariko iyo umuntu adomye kuri imwe nta habura umuntu yanyuraho kugira ngo amenye amakuru y'undi. Nta ni komine n'imwe wigeze wumva bakubwira bati ari ngariye mase, ari ngafura? Nta cyo bigeze bakubwira?
Nta kintu na kimwe bigeze bambwira kijyanye na karere cyangwa komine.
Abo ngabo baguhaye amakuru ko yasubiye Kinshasa avuye Congo Brazzaville, muvugana bari mu yihe nkambi ya Congo Brazzaville? Bari Kintele?
Ntabwo nasobanukiwe ibyo ngo mbibabaze. Umpaye shanse nazagerageza kubavugisha, umva ko bampa iyo adresi.
Kandi byiza ubwo muvugana bazakomeza baguha amakuru, kandi buno ntibazagusaba
cyabo WhatsApp yabo rimwe na rimwe bitariho. Nk'ubu ngiye kumara undi mwaka wose WhatsApp yabo bitariho, no guhamagara bisanzwe bidakunda. N'iyo nimero barayikuyeho, niba barayihinduye simbizi.
None Saidati Mukamana nibakumva mukanya umuhaye amakuru meza y'ababyeyi be bakiriho, hari abandi bavandimwe be bariho aho mu Rwanda uretse wowe?
Yego, barahari.
Bamubwira
ko hari uwitwa Mushimiyimana Rehema. Saidati yarandutaga njye mukurikira. Mushimiyimana Rehema unkurikira ariho. Ikabahize Abudu nawe arahari ukurikira Rehema. Na Dukunde Zahara ariho. Uko dukurikirana twese turahari. Na papa Byumvore Kasim arahari witwaga Anastase, na mama Mukanyangezi Alfonsina witwa Hamida barahari. Batuye rwose Nyarusange, aho twari dutuye ku migunguzi y'isoko, aho twari dutuye.
None rero niba kumva muri kano kanya mushiki wawe yaba Kinshasa, yaba yarasubiye muri Congo Brazzaville, se aho ariho hose, yaba Kinshasa naho ubu ngubu arimo arumva ijwi ry'Amerika, ijwi ry'Amerika tugera henshi, tugera kure, barimo arumva ijwi ry'Amerika aravuga ati barashatse umusaza wanjye, arashatse ampaye amakuru y'ababyeyi banjye. None rero Ismael, niba kumva muri kano kanya, ni iki
ushaka kumubwira umaze imyaka myinshi 30
mutandukanye. Na mubwira ngo turahari niba kiri hakaba twumva. Mu Rwanda kuhagera aho yaba ari hose biroroshye kandi birashoboka. Yakwihangana katwibwira kuko umuryango uhora umwikanga ko ariho uhora umwikanga ko atigeze yitaba Imana yatuvugisha nimero yanjye niyo ngiyo nubwo ngiye yambipa nimero yose yo hanze y'imbipye mpita mpamagara nikanga ko ariwe.
Reka dusabe cyane dutegereze twizeye yuko Saidat aza uboneka vuba kongera akavugana n'umuryango we mukamenya amakuru yewe niba arashatse yarabyaye na mukamenya yuko mufite ababyara n'abagiye bakamenya ko bafite abuzukuru nikiza natwe kizadushimisha. Ngaho rero Sekanabo Ismail, wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga ushaka mushiki wawe, ndagushimiye kandi dukurije amahoro y'Imana.
Denise, nanjye ndagushimiye kandi umurimo ukora, Imana izaguhe kurambira aho ngaho uhuza abantu n'umurimo udasanzwe. Ndagukunda cyane, Imana igikundindira aho uri hose kandi igirinda ijwi rya Amerika ridukorera umurimo wo kuduhuza. Nubwo ntamubona ariko murana icyizere ko ntako muba mutagize, Imana iguhe umugisha, ndishimye.
Urakoze cyane, ndagusabira.
Nawe urakoze cyane, nzumva ikiganiro cyawe kugeza igihe amatwi yanjye azaba atacyumva ijwi rya Amerika.
Komera, Imana izaguhe kuramba, uhore utwumva kandi uhore udusangiza n'abandi.
Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha.
Agasaro Kaburaga cy'uyu munsi ntihano kirangiriye. Mbashimiye mwese kuba mwadukurikiye aho muri hose ku migabane yose y'isi. Abashaka kuza mu kiganiro, mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse, mutanga umwirondoro wanyu, aho mubarizwa, n'incamake ku muntu mushakisha. Ni 00127 23 46 06. Nongere nyisubiremo 001 27 43 46 06. Naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
kikundi ndiraho uri hose kandi igirinda ijwi rya Amerika ritukorera umurimo wo kutuhuza nubwo ntamubona ariko mbona n'icyizere ko nakubwira mutagize Imana kuba umugisha n'ishimwe.